studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Aljumare chapantete go lewru October hitande 2014 sappo jeddi yamre jabbi ke silimaaji debbe jo sekirabe studio tamani kedo sa amide der maison de la presse bamako jotti non no do kabaruji di hande yo Umar Waygal on compétiteur wi do wono no journaliste français ti do barabe le sa halidi meden di Claude Verlon kanko gislen dipon ono kenyen yambere mawde wadi do bamako do yimbe le jodobe kabaruji be jotti be sanne fa yotto yono dentengal balle politique en kanyon yimbe le halanane ko be collectivité le hen wakkati jono sa jeyi honno horgongol wori no do wondi tadude koyde mudo san to Niger to holi tawne dum won non soldats e mabbe gombe ton ko futi sappo dido kanyen barato barbe be dum won non jihadi kobbe wi'am be barama dum won nokku noddirte do tila bero dum batti malidu sanne wakkati jono holi tawne dum non dentengal balle dogotore dunki e ande be gonde wadde no be ngatta fufabe je hono be kaddirta nyaw jonte e bolawo ko be collectivité le hen ko dum lamu wana wonde datto nangude datti dobbi fa hada o nyawno lanirta le mali fo e mangal mudum gouverneur kidal o holi tawne do bamako do beta ko hokki hon dum won non yimbe le nyongitibe gombe do dum woni hon dende dirta sira ko ranege tanade be collectivité le hendube ko kam dum won hono kaki ko sukabe dengita l'école ka kam yimbe gobbe tombe be collectivité ko buri fu wasindinde wakkati jono jam e deder wartale nokko faabe kebe hono be kotirta le cuudi mabbe sekirabe bismillah modon e hedade dum woni journaliste français didon Claude Verlon kanko gislen dipon wiama be baranoma dum woni hidade dum woni didi lewru novembre no hitane 2013 to kidal to lesa haledi meden di Kenya yambere monde wadi do bomako do jatti kambe yimbele dum woni hono jadobe kabaru yidi fa yotto hono dentengal balle politique be kolli metti mabbe hen sanne sanne kabe kolli wid wakkati jono do hono hor gongol wori no dum wonde taade inde koyde mo sanne hono wori Ousmane Dikko
ko ba faamo e daranibe sariya yotti dal mawdo tongide e wayde wawde yaade wadde enquête to kidal to fa wada be enquête be keba no be doro fam gabama ko ga ministre hakkunde français e leede godde Laurent Fabius holliti ana filliti le halamu alal barande ko haldi assemblée français yo wiide kabar o ana law lubbul mayde be do yedo be kabaruji yarata mer o holliti tero o waran hebde ko yaawi findeji bawdi nanginde wabbe de war hore kalda gondangal to aljeto hakkunde mali e gube murtude walla wartigo deejere yafina du no enquête o wa warude tipinobe Christine Dupont kany e Claude Verlon koliti kolaki sabe enquête wawa wadede kidal fa warde du tikitano do goto o do andaka do woni
ko holita wed le hen dum won do bamako do yimbe le hewbe immi ke le hen on fa jotto yo jodobe kabaruji be koliti wid so yimbe be an jahan dartode kabaruji tinno kaybe ay dum be koliti lamu mali o jatti wakkati jono be koliti wid dum won hono yin neddo fu jowo yedode kabaruji haybe fa gasa kanko birama falo yo hore dum won dentengal bali yedobe kabaruji gombe do mali do o lanni nidike Issa Faga Bassise ko hon dum worri barke sise
tank la situation
so rafi denago ana heddi le lamu kidal o so kaldale korangal ana heddi taadi nede mede mila di waru horeji tim ata les régions o ana hani ko kulen joni ana foti hitande imali di ronki hedde lawol hom fune ana andi hono gollidibbe amen be ne suttetende ley galle horejo emene la gotbe tutta ko dun yawti ko erreji sedan taggal mudun tan be mbara mi famata ko sabi francis jo ina bale kubanide dartude hakkeji yimbe mbara be ka bama ko do fa hande hono yimbe kumanibe sariyaji dibbe ronki fe njottoyade kidal sago fuddita imali mi de mila dun na wadda tidallaji kewdi ley kabaru labbinde kasara njotti do be yimbe didon jedobe halaji be mi fami ko sabi Laurent Fabius anandara jottinde hakkilaji sabi lamu o wajimbini jaabuji tendinidi hebe e imali di wajibi kanko o wiyan imali di an gondi e yar yeso ka fa hande fey goto noditaka lamu fey goto nangaka fey goto jukkaka mi anda do hodum hakkile makko walti do mudun bamako doka fey hala mudun haltake ka menan kay men ngaran men tekkina kumol men dokkondira juude fa o bonanda labbine sabi dum ana hollita en wiide denagu walana hono men jedobe halaji be so dun heddike men baawa gollude
sakiraabe do bay neltiti miijoji modo dum woni hello amen bemal andegal men noddirta phase facebook go
tamani
mi halni odo kabaru yidi puddato dun woni to Niger to holita wede ko foti soldats en sappo dido kanyen dum woni yimbele jaadi kobbe wiya mbari ton hay di bonandaji be ngadi dum woni hakkune Niger kanye dum woni do mali do nokko do noddire dum woni tilaberi hon dum wori Ousmane Dikko
ko heba reedobe leedi Niger torrobe chami e yimbe le region Tillaberi habbitibe yeenaw debbo goto e torrobe didon wonki juwi e majjun police en jeyon gendarme didon kanye garde goto ana hen gendarme dido police goto kanye garde goto barmi garde goto e police goto du majji lami be niger andinali wabe o golle gollu bedu bedu andinali hore mu en o golle wadi do nyongiti be mali ujinaji jeegom gonito mangajeto kanye to sudu kasu walam fawarde e do gubal soldats en haybobe daaki nokkure bani bangu padangal mali wabe dum birfike le mali do juri do
to kayto fa hande hakkilaji mabbe di jottaki fe dum won hono ko jonte e bolade en jiya ton ko kenya dubbe koliti wido hono won yimbele dido cikkitaabe ton ka wakkati debbe jeewande hollitaama wede dum peneno fa hande on yimbele chapande jottome dido nanga be kaybe jeewe ton fa hande fa jeewa yalla suko raabi be na raabaybe to segutodo hollitaama wede wakkati jono yimbe fa non wondi nangibirde juude fa be jeewa hono be cakkitir wono be cakkirto dum won nyaw jonte e bolade kanko gouverneur gondo dum won to seguto hande jaato yihi doktoroji di fu o jeewi yalla hejjo golleji dum won golla ton di yalla yidi kedje dum non docteur Ablay nogo kanko yotindire Modibo Mari ko telephone kede barke sise
onayi dizal
yimbe don cikkitama mata noma dogi men gandi kebe men gadi imali di holliti wiide nyaw jonta ebola o walay mabbe joni hejo mongo ngo men gondi e landinde dum woni janginde doktoren be jande tendininde lay hawjade nyaw jonta ebola o e landinde kaki mudun jawdi mudun batama hande ana wara e ko fudi millionaji temedere e sappo kasen min garan men jitto yo de ciudi doktoroji di men pama wiide landingal kalete ngal yalla ngal tabintinama hono ngal wirani di dabareji men jiltoto le doktoroji de fu me anda wiide dabareji di pirama no di kanri fiede
kambe dum wono doktore en dunki ande gombe leedi meden di holli tawede be gondi hawri sinde do bamako do faabe jeewa dum woni did lorno famru waror ndu hono be jaltinte hen hejo golleji faabe cakkito dum woni nyaw e bula foto lañe leedi meden di kanko dum won docteur Zakaria Maygo holli tiwidi wakkati jono laamaano wonde nangude dati kandi nanger jatti yalla nyaw e bula na jabbite foto lañe leedi meden di kanko Mohamed Salaw o yewtindire doktoro o jatti dum woni Zakaria Maygo hono wori Ousmane Diko
te jolle kabaru cellal yo jela laam leedi di fa kaldal kala ko ti di kan en monofu warata sawrerede no feuri wada fa warde e gedi sawrotobe bangal sariya so ara yidi famminde fu kana latda pamdo e barkano andal men dokkan leedi an kobe kabaruji cellal famen kebe no men jogoro nyawbe kanan kobe bami dabareji kandi fede o do nyaw
kanko dum wonono gouverneur Kidal o holli tan wedo beta ko walli hono yimbeele dum woni iwnobe to Kidal to wakkati de basio wodno tonde wiamo walli ribe dum wonono kaki ko sukabe kani jangirde l'école sa jeewi do yidu nata wiide dum wonono lewru ndu goddu dum e mudu ndu yondu lewru dum woni wadde yurume de fewde yimbeele be ngala kambe yimbeele dum woni iwbe ton sabi basio be kollitiwide wakkati jono ko buri fu yidde jam e dejjere warta le nokko faabe kebano mbirfito dum woni le ciudi mabbe kanko colonel Adama kam ko colonel Adama kam isogo yotindire intalla ak Bilal hono wori barke sise
les lewru ballondirangal me anniyi ko wallude hono sekirabe meden iwrube Kidal be ciottube sabi basi o be ngarbe jodibe le dende biyetene sirakoro negetana be so gonga o sabi lewru ballondirangal dun sabi bini so me pamidi anniyaji dun famme balla be le tidal laji dibe ngoni le mudun le bamako do birifugol mabbe to Kidal to menan kaldal e karol hakkunde gouvernement o e pelle murturde dun tan men domi meden jeli dun lato hunde tabitinde fa dun lato sababu wartirde jam e dejere le region Kidal o
sekirabe je ho woni region ngaji men di holita weto tumbuttobe gonde wadde dum woni fa pammina yimbe be honno nyaw e bula worino yalla jamaana sakkito dum holita we dum woni ngaddo to kanko dum wonono horejo docteur en gombe to tumbuttobe jatti o widu jamaana hani jokkude dum wonon datidi laamo o heedi di kani jokkede be bidu do neddo fu mati hono do neddo fu mati hono dum woni jiide nyaw e bula no wodi mudun be tinnobe mati no ko yaawi yaawi tagal muden jaaram fa to banama to holita we ko foti ujinaaji debbe je suka kanyum en gonde e fese to dum woni pese fa be cakko hono nyaw jonte dum woni palede ngabe o golle dum non waldino dirten UNICEF woni tan wiade kalmo saddaaji mudo ni yafa e milioji sappo e jeegom jangal mudo e gardan dum woni fa heddoto seguto holli tan wiade wakkati jono be bi ko be kaani waddude kalmo saddaaji dum woni hitande fa yirwer watto seguto sa jeegi dum yafa e milliardoji sappo e go kanye milioji temedi da o kabar be dokki dum woni hono kenyen to seguto jaati be kollitiwde wakkati jono jamana hani famminede dum woni hono jawdi laamu ni worino labal du tinno wadde hen be kollitiwde dum hono neddo fu tawado bi leedi yanke lobbo fanaani wattude le hen koyde mudum caggal muɗe jaran faato kuli korotobe kuliti wiide yewte be kuliti wiide dum woni kawrital an wonde wadde ton faa biya lon jam e deejere waddirta le kuli kora e gal kawrital gal wadi kene dum won to kuli to koroto ngabbe gal dudum won hono waldinodirtede wane kambe ngadi dum be bi joni imaade mabbe faa biya datti hodo be kaani nangude yalla jam e deejere an wada kuli koro fo e mangal muɗum caggal muɗe gardan faado kuccala do be kuliti wiide wakkati joni kuccalan jogi hono tiidallaaji hono be kibbita dum woni jawdi dibe ngattata faa hono yiru wera waddirta kabaru nedda ko be kuliti wiide do wakkati joni sina yimbe fuddu ngattale hen koyde mu en haa e wakkande be kala no ka halande wolta we dum woni hono commune ngay chapantete jago gondi le sigaso di ka gondi le kuccal di fuddi ngari di kawriti e lengal kawrital farde meden timminde gardan dum woni faato jennetobe kuliti wiide hono dum woni musse ngabe murtube tombe be kuliti wiide wakkati joni o kabe banti golle ka ko wadi murtere mabbe de be bi hono dum woni yimbele mabbe wobbe kassan anton kani winitede tuudi sar wusin kobe di hono jobdiji mabbe di be joba kadi furdo be kani yobede murtere mabbe de wadi no dum woni balde tetti to jenneto be kuliti wiide fa hande so ni be keba ko be dartata ko be jukkiti to murtere mabbe de sakiraabe do kadi tan nyaloma hande ono e tiyabo bismillah maudo